Araki Georgia. Ebintu by'omukwano bibuzabuza omupiko nyuma za techo isijeraga Ebintu ng'obiraba kibaliga ani yakugamba tikosi magwentwala Royara munyindo ndekandweche Koteka womuzizi gomula vyafe Oyagala muwabuze omupije mwa Obango mwenu ya kuwa puraka kwenfa Oyagala kabina zete vinkolera Imusere vende ye wange Oh mama choice yosi ye yange Sipo simirako tozungirako Kakana choice yosi ye yange Kumya kumya kajanja kumya